Thato ya Modimo ke eng? Modimo o batla gore re tshelele ruri mo lefatsheng la paradise, ka kagiso ebile re itumetse. Le fa go ntse jalo, o ka nna wa ipotsa jaana. Seno se ka kgonega jang? Baebele ya re bogosi jwa Modimo bo tla dira jalo. Ebile ke thato ya Modimo gore batho botlhe ba ithute ka bogosi joo le ka boikaelelo jwa gagwe ka rona. Modimo o batla gore re sologelwe molemo. Fela jaaka rre yo o batlelang bana ba gagwe dilo tse di molemo, ra rona yo o kwa legodimong o batla gore re itumele ka bosakhutleng. O solofeditse gore ope fela yo o dirang thato ya Modimo o ntse ka bosaeng kae. Johane 1, kgaolo ya bobedi, temana ya 17. Modimo o batla gore re tsame mo ditselaneng tsa gagwe. Baebele ya re mmupi wa rona o batla gore ruta ditsela tsa gagwe, gore re tsame mo ditselaneng tsa gagwe. Isaya kgaolo ya bobedi, temana ya bobedi le ya boraro. O rulagantse batho ba leina la gagwe gore ba itsise thato ya gagwe mo lefatsheng lotlhe. Ditiro kgaolo 15, temana ya 14. Modimo o batla gore re mo obamele, re le seopo sengwe. Go na le gore kobamelo e itshekileng ya ga Jehova e kgaoganye batho, e ba kopanya ka lorato lwa mmatota. Ke bo mang gompieno ba ba rutang batho mo lefatsheng lotlhe gore ba direle Modimo ka kutlwano? Re go kopa gore o ithute seno ka go dirisa boroutšhara jono. Ithute mo go oketsegileng. Ithute Baebele le rona. A o setse o simolotse go ithuta Baebele le basupi ba ga Jehova? Fa e le gore ga o ise o simolole, a o ka rata go tshwarelwa thuto ya Baebele? Thuto eno ke mahala. O tla lemoga gore ke tsela e molemo, e tla go thusang go atamalana le Modimo. Otara dikgatiso tsa mahala. O ka nna wa kwalela kwa atereseng e e tshwanelang mo go tse di mo tsebeng e e kwa morago ya broutšhara jono, mme o kope kgatiso ya puo ya gago e tla go thusang go tlhaloganya Baebele. Ithute ka rona mo inthanete. Ya kwa atereseng ya semolao ya basupi ba ga Jehova. Mo atereseng eno ya inthanete, o ka kgona go bala Baebele le go bona, kgotsa go printa dikgatiso dingwe tsa rona ka dipuo tse di fetang 400.